It is Jesus to the world. Oh, na na na. Hosanna na to number.
Like a student, Lord, I'm ready to learn your ways. Popote nienda po, Baba, naomba usiniache. Na kama wafu asi wako, teach me how to pray. Niposa nisiteguke,
oh, nah, nah.
Niposa nisianguke,
oh, nah, nah. Loving you is the deal. Napenda navo feel. Ever since you came through, this is more to me. Oh, aki hii ni real. What you make me go through.
Kama mwalimu wetu funze,
we dakitari tuponye. Kama dereva tuongoze, popote tuendapo, Baba tunaomba.
Lakini zako ndo tandika. Uzani mingi kwako mimi zita banduka. Watu wengi Baba kwako wana ruka ruka. Mini tasimame nawe kama sai na shuka. Hakuna aja niji gambi gambe. Sina wezo peke yangu Babo siniache. Hata nikiteleza nianguke aje. You still forgive me kade prodigal son.
Na sifa zako zipande, injili nayo itambe. Ili wote wako tambue.
Na jina lako lisambe. Kote kote litembe. Ili wako jue.
Popote tuendapo, Baba tunaomba.
Ambie tani, eh.